uSamuel oqala isahluko 8 verse 1. Kwathi uSamuel esemdala wabeka amadodana akhe abe ngabahluleli phezu kuka-Israyeli. Verse 2. Igama lendodana yakhe izibula linguJoel. Igama lesibila lingu-Abiya. Babe ngabahluleli eBerisheba. Verse 3. Amadodana akhe ayengahambi ngezindlela zakhe kepha aphambukela inzuzo embi, athengwa ngemivuzo, aphendukezela izahlulelo. Verse 4. Kwabuthana wonke amalunga kwa-Israyeli aya kuSamueli eRama. Verse 5. Athi kuye, bheka usumdala, amadodana akho awahambi ngezindlela zakho. Sibikekele inkosi ukuba isahlulele njengezizwe zonke. Verse 6. Kepha leyo nto yabamba emehlweni kaSamueli lapho bethi, siphe inkosi ukuba isahlulele. USamueli wayesekhuleka kuJehova. Verse 7. UJehova wathi kuSamueli, lalela izwi labantu kukho konke abakushoyo kuwe ngokuba akususwe abakulahlileyo, kepha balahle mina ukuze ngingabi inkosi phezu kwabo. Verse 8. Njengemisebenzi yonke abayenzileyo kusukela osukwini engabakhuphula ngale eGibhithe kuze kube namuhla, bangishiya bekhonza abanye onkulunkulu, benze njalo nakuwe. Verse 9. Manje lalela izwi labo, ugamele nokugamela kubo kuphela, ubatshele amalungelo enkosi yakubusa phezu kwabo. Verse 10. USamuel wabatshela abantu abacela kuye inkosi wonke amazwi kaJehova. Verse 11. Wathi, nanka amalungelo enkosi eyakubusa phezu kwenu. Iyakuthatha amadodana enu izibekele wona ezinqoleni zayo nasemashini ayo, agijime phambi kwezinqola zayo. Verse 12. Iyakuzibekela wona abe izinduna zezinkulungwane nezinduna zamashumi ayisihlanu, alime umhlabathi wayo, avune isivuno sayo, enze izikhali zayo zokulwa nempahla yezinqola zayo. Verse 13. Iyakuthatha amadodakazi enu abe ngabathaki nabapheki nabaphekizinkwa. Verse 14. Iyakuthatha amasimu enu nezivini zenu neminqumo yenu emihle ukunike izinceku zayo. Verse 15. Iyakuthatha okweshumi kwembewu yenu nokwesivini senu ukunike izinduna zayo nezinceku zayo. Verse 16. Iyakuthatha izinceku zenu nezincekukazi zenu nezinsizwa zenu ezinhle nezimbongolo zenu izenze ukuba zisebenze imisebenzi yayo. Verse 17. Iyakuthathwa kweshumi kwezimvu zenu nibe izinceku zayo. Verse 18. Niyakukhala lolo suku ngenxa yenkosi yenu eniyakube nizikhethele yona, kepha uJehova akayi kuniphendula ngalolo suku. Verse 19. Kepha abantu bala ukulalela izwi likaSamuel bathi, hayi, sifuna ukuba kube khona inkosi phezu kwethu. Verse 20. Ukuze nathi sibe njengezizwe zonke, inkosi yethu isahlulele iphume phambi kwethu ilwe izimpi zethu. Verse 21. Samuel weza wonke amazwi abantu awawalanda ezindlebeni zikaJehova. Verse 22. UJehova wathi kuSamuel, lalela izwi labo, ubanike inkosi. USamuel wathi kubantu baka-Israyeli, hambani niye kube yilona lo emzini wakini.